Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
No hun jire to bogi jande gafandu hala Mamadou Sama Seku jamnal sakrab hedibe. Mande ju inte goldira wotere kabar wuteji landol gol wembi sanne pelle halnan en politinkobe ben fede ko semna dar lamkobe transition be hinnadi dun no yawiri. Kabaru dinanguru le circle korom biltaki fa hande dental la pelle suka ben gede ha ben nad nuddi lam o ben huntande hore tit Allah odon nuku gondo gude jumerna jadinkobe ana buri lewru hande. Jamare ki dal te salite aglok tewti yo dakode minisma egina iwde aglok le majere alabar hande be holiti dun dingun sembe kabaru amen hande kikide alal bari sappo e jagam le rezo 2021 bismillah sakrabo le botu go obomo o wadi ben premier ministre gal kukala mayga nardi holiti gouvernement makko o ben golleji di onni hinade tafun ana e majji jo ingol gollede wotere kabaru wuteji anniamo yeli sanne ben pelle halnan en e politinkobe fedde ko sema nardi lamkobe transition be huncande kabar mudum hore no fewiri keddan ko ben mahamman baba kunta e do fesango umar wagoli alsisi
fedde no de to ko sema wonde le leedi ndi holiti winde do fedde wotere hande humnade kabaru wuteji di ana way gollede golleji mudum di faadi pewa do etade fu fedde de wi yimbe la hanbe tawede le hembe fati dum jabbo yimbe la sappo e jeenoyom
le goldol latol sariya wol ka fedde ko semde ana yidi kejaabe jeegon parti politique en tawele him kejaabe jeenay le balle societe civile kan en do tawele him me de jogani hakille yimbe la janginobe le chuudi universite ngaji di dum kambe do yimbe tato ana waawi iwdo hakkune mabbe fedde IRD de holiti du weltiki le odo golle sanne kanko noddirteedo Abrahaman Jara lamiro zinis IRD o yuko han lata darnde feddende an hani faminede yimbe lebe so battuji mawdi ngadi le leedi ndi landon gol wana hobe hani wattede le hen hobe woni be hana wattede ne hen e juude amen minen ka joinde fedde goto kumantodo landinde woteji di golle mudun yo fa huncana hore golleji di kebaka wadede le woteji bettidi jonka woni feccude jondeji di hakkune parti politique bala societe civile ana wawi domde chagal chujire jowide do hono hani wadede fa leedi ni mu intine timmi parti mum noddirta ko fop holliti wiide do fedde an hani ko tawe be jowaki do goto fur non watta do so iblisaji mbasa imade so bami fa wotiidi ngadi le leedi meden di non kanko noddirteedo Mamadou Traoré lamit de do fedde hollitiri wiide
e juude
amen minen parti politique en be kan hani laataade taykotobe tan le fedde ne yella ebe keba timminde imadaraji di fedde kuma nine la morde leydi ni kan parti politique ngaydi watta wakati no woteji di wondi wadden minen jaati woni mbibe kina woteji di fedde goto darando hore mudum laato landinodi wattuno jide de wadi noni yella mi de keba timminde basiji pinoji tiagal woteji di
le ondo wattu fu kanko lamido fedde ministre le leedi ndi o waɗi noddago fewde adnaaro Allah ndu faabo leydi malindi no wori ñalawma hannde no o
sakrama tuttu haglaaji modo Bakar dow kabar yon bangal bem am facebook kadi twitter manda duɓi jeenayi progressé pays Fatou Ben Souda mbiyanna timmi ñande talatara keñan ɗum woni sappo jolir juin hitan 2021 lontiɗo mo neɗɗo jaaɗo leydi Angleterre Karim Kane fuɗɗi golle alalbare hannde tolla hey tonno leydi Pays Bas ko ɗum malinkoɓe mbawi miccitade ko golli oɗo ministre kiɗɗo leydi Gambie bangal CPI talki hoɗi mbiyan dow Mali lontiɗo mo o mbiyan hinnoto keɗɗanna mbiyanna ko heɓan en intal Agbilade dow faysango Oumar Waygol
Fatou Ben Souda wakkande lam makko wonde timmode le nokku noddirteɗo CPI ɗo yimɓe la golloɓe golleji ittude inde charité o waɗi le hen duuɓi jeenayyi on wondi e wadde yilaru micciteɗen wiide le leydi Mali ndi yimɓele ɗiɗon jeyaɓe le guɓe jaadinkoɓe ɗe woni naɓaɓe le oɗo nokku so caraya toon kanko noddirteɗo Alhassane Ag Abdoul Aziz kollitaɗo wiyede waɗi bonandaji cattuɗi wakkande guɓe ɗe gonno nokku noddirteɗo Tumbutu kañe sande le rewɓele e wonnude yimɓele ɓe kar han ko jiɗa e ko nandi e muɗum kanko noddirteɗo Ahmed El Faki o du o sarama o jukkama ile hitande 2016 omo hani wadde duuɓi jeenayyi le kaso caggal ko mo bonni janale waliyaɓe le oɗo nokku Fatou Ben Souda hollitiɗe ɓeɗo yimɓe le hitande 2012 darne mabɓe ana mawnno sanne wakkati nde Alkaida o Maghreb Islamique ACMI kañe Ansar Dine gonno le saha leydi Mali ndi ɗum e tawede fu yoga e pelle cagontoɗe haqqeji ɓiɓɓe adama en kay kollitiwde yimɓele mawɓe golloɓe ɗiɗo golleji fa hande naatay e juuɗe ana jaaha ɗo jiɗi fur saɓami misal dow kanko noddirteɗo hukka hukka o carotoɗo wakkati nde guɓe ɗe gonno le saha leydi ndi wattu juno o yahannomo yiɗiri kañe yimɓele woɓɓe kasen gomɓe le guɓe le leydi meɗen ndi kañe du gollanko jiɗi ñalawma hande do tawe wala fu ko sariye waɗɗum en non yoga e wonɓe to Tumbuto kollitiri nimse muɗum en
dental pelle sukaabe ngendi haabe noddi lam o hindade tidalla ka gube men jadin ko be fawi do dinanguruli mbien circle koro e wi horebe mbien horejo dental e wi horejo dental ngal yu mbo yonki mbien yimbe tunbe fanda mbien fadde lam o yimbe e jon en anyaaji lububbe mbien pabo ngal do dental wonno mijoji di mbien puddi gollede hono jande imotobe mbien jabe nokuji kewdi kanko mbien adama jongo woni horejo dental mbien pelle sukaabe leedi haabe keddan ko hanni kambe du fa Omar Wegol
Dinanguru ya sejo joro
Dinanguru gube jadin kobe de wakande be pilino nokko onde be kaldine yimbe wonbe tombe be pamrino do wota do tiagal mudun lamo wartile nokko kanye arme o dum wadi sobe bila be ngadde do jukkoje fewde yimbe le be jukkoje de puddi ana ware e balde chapande nay e tati nyaloma hande no wala fudo yimbe be bay yade wala fudo bay warde wala fuko won ton nyaloma hande no minen sukabe hanbe jangude be miden gonde jangi debe wattu joni o cogu job dija amen jatta min petiti to ko min gattatle hen an heewi sanne an ya familyoji chapande jiddi e didi cefa be sukabe jangobe temede jeeko yom e noke e jetton dum fuddi altiner tabinonde nokkuno dirte do bankasi musse ngabe anton an gonde jangindebe le sout ecole no dirtendu
Joseph Yaro
jamare kidal tesalite age lok mbien na majike beta ko yalla tewtude e google mi gda ko de minsa iwde age lok mbien kam maytobe fe mbien holti wide yimbe oni be na tonya yimbe le mabbe kambe mbien jamare de kala wattu so mbien turuse ngadi himgoji fewde e d'accord de minsma aglokli lam kidal den nokko buri tem doro yimbe ngabi ngadi majire mbien fewde be ndedo d'accord den nokko dan kanko bay ag Moussa kanko goto e majotobe kidal ko hanni Umar Wegol
on n'est pas contre l'administration
minen min gana waybe minisma wana kidal wana teselit wana agel hok ko min jabana tan do d'accord mabbe de woni nokko no dirte agel hok wakati fu so gube jadi ko be ngari fa ngada bonandaje fewde e mabbe dido torajan jotto civilien wombe tombe wana kambe wana gube jadi ko be wala fukillabe ton civilien gube de jati jata sonata e wakati lele yimbe le wombe tombe wakati de do gube sana tipo bomboje mudun de war de fewde e d'accordé ministre ma yimbe le tiadien wombe tombe yite ngane heba civilien wombe tombe jati civilien wombe ton nyaloma hande o tampi sanne so ni nanere wada ma fewde mabbe kambe yimbe le tiad wombe le fedde ministre ma de so be jalti neddo fumo be kawri be killaka fe civil be kawri be mbaran dum
sembe golle nokku cenam jammiji tunidi sotiba mbien yo unyaaji joy metre kubu le mbien nyaloma gollirde humanide jogola nokkuji jam mbien cenam jam mali humpiti don kenyen wattu uditi gollo nokku keso laboratoire cenam jammiji tunidi e wi ardibe be dum latto sababu hadde yopugol jammiji tunidi o yida fuf keddan nako heban Mohamed Bab kunta du fustango Ousmane Niall Bouli Alcissé
e wi directeur général golle de nodité de agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali amogol on nokku be dan la limbe e dana go hawalu holitiwide agence o ana jogi du nokku to ndiemeji tunude yewtete do bamako do kanye le gelle yogaje kede go sidi Alhabib may ka holitiwide
actuellement on fu or andine nyalo mo hande o wile mublaide ya han fode jamiji nyegeje ya ha yupa no hebiri fu le ladde jiri batare sur aéroport mo ingol o do nokku waran lata de sababu reenude yimbe le ngombe le nokku le battide sur aéroport
e wi andimbe kabaru hawalu go hakkilo an han yettede ka fu e tawede nokku goto tan do bamako do hejata sidi ba o andin do kabaru hawalu
station ana wodi e mahede soti ba fa tindiji nyegeje meden di ana wadi station goto surtout sa jeewi soti ba do woni do ana way hana reedu bamako siru makko peut-être nay an han mahede e ngendi
o andin do kabaru hawalu holli tiwi de mo jingol on nokku le hakkundere bamako wana ko weli don e wi makko mobilaji na boje tindiji nyegeje ana way yupade do lawi do ana way lata de tidalla bangal cellal himbe ko beedi wide
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Ele kabar jamel le zonga idi mbian noto tumbut son holtam wiide ko buri umnyaaji mbian temede dido e ko fawi su mbian sukaabe jugibe hakuna hitane dubi joy mbian ngoni pesaabe nyalle nyalo ma hertan nango fisugol nyaw polio le tumbututun mbian dido jatiji di holtama kenyan sapo jolirundu mbian hec kenyan jar sapo jolirundu le imad mbian kawrutal ngal landini hor mbian gollirde horejo gollirde humani cellal region o mbafana mudun woni haddabude mbian kala ko ni nyaw polio en timminan kabaruji di to mbien ansongo tun hultawa bide dabaji kewdi bionne nay nabama mbien to nuku mbien gujama le nuku herba ngodido ansongo hakki kiloji sappo e joy le commune bura den no dum wadi nyande altenere de sappo e nay lewru juin wonande joon en kabordo be anditaka mbem baddi be motoji e wi seeda fuji be gadi gidali fewde kambe mbien yibbe ngurongo fadde ma yadude e mbien dabaji di bang goddo dun no fa hande yimbe le jetton sutabe non ben gollobe le ONG 1500 frontières bien njopita ka fa hande mi don be ciutaman uri yontere hande on timita kabar je amen hande mi tan tan baawi saade fum taade do bembal amme 3w.ciutamani.org wadon do don jamu 37321 do sede yotere meden magasin yota mede magazine fawi do ben kabaru ben taruji kewdi bonnadi leedi bonnadi ben kandi yawtede leedi madi dum woni ko hollite ministre mondi da hawalu e cennam ngaje girwere dumminde e le karutal ben bangal hunjangul hore kala koni ima daraji runde afrikande habbo ben kewal njarindi e wi kambe kebe mi joko fanda mudu woni sembinde ben ti alaji sembinde ben dabre ti alaji bilide e welter wakati le sahel ngane kanye nuk goddo runde afrika dan no kanko docteur bo sako yo tendi na woto munsira hawalu kany dun kedjado ben kabaru walter wakati kedan na jawido toti kalfa goita do fo sam mi hor yo encourage wakkat jol o kewal njarindi na tayke jati leedi malindi e darande mayri leedi sahel den kabaru mo suuda ki faysede bangal gede kewde so bilide ala hali hawalu madun enen to monta embe sabe gulli jamen lato sababu hello yo to leedi amendi bat tati gol ledde gol mi ngadata kambar mudun jati eden e miijo mudun le runde afrique leedi malindi facintini farlabi fandaji mudun wakkat jun o yo humtande hore milioji sappo taruji halkudi leedi mali timtidi dum do di ngoni 72 milioji sappo taruji di hejeta bangal gouvernement o won ima daraji humtinade hore andon wiide projet ko ni do hejo jogol hawaluji kulentirji ladde bangal waytere wakkati le ngo hejo na wodi non golleji jogala duminde leedi jammeji tilingo gollede fay boyani denno gule di fuf ngadama bangal jogola wattu duminde fewde kewal njarendi hornama le nukuji kewdi denno yo dabreji ngodude yo tan wakkat jun o huncade di hore no haniri so bangal huncangu hore habbo kewal njarendi tawe lam o andana dun yo kawar goddo non so lam o huncana hore kayo golle go nukde go wawte wadede nukuji do yimbe ngoni ka nuku do fa goto wala kay natidi golle o huncande hore tun ngata fe ciagal mujo wonde so wakkat jun o yo alhali la muji kaftadi ne gondi yewtade kabar perisek di do nukuji di yalla di ngatna kilo wetre wakati le gedal wetre wakati woni ko dabareji hertadi muntana hore den dabareji latudi sababu di do nukuji muntana hore no fewri golleji jogolla wattu duminda di do nukuji leedi so bangal kuteji kewal jarendi do adam wadun dabaji andon leedi nafamud na mudu sanne bangal jogola mudu den no so di do nukuji di bonitan ladde mata on sanne andon bangal dabaji lede goto fufna hasindini bandu to ladde ko ngone mudun wala tan yohnoni ngurdam jati wala denno haani gal do kawrtal lato sababu nokuji bonnadi di andite yalla no yawiri kabar mudun no huncina hore bangal hejo golle mu inti ngodi do nokuji di e ngotto goto o tedaji bonandaji nokuji goddi di bonay fa jabiti wakka dun o